ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
segaraɓe heeɗiɓe ono e jaam hannde alal baare nogay août 2014 sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓurima silma capanɗe nayyi e jolle studio tamani Bocar Sory woni ɗo kabaruji ɗo non jiire to ɓoggi janɗe to on kumpitirde hannde dow UNTM walde woni golɗo e Mali mawnde nde ena sellini wiide murtoro golloɓeɓe enna fuɗɗam ndenno minuit hejjere hannde fa aljumare warorne saabi de kawral fuu heɓaka hakkude maɓɓe laamu o avocat en David Sagara miniskiɗɗo kumaninoɗo feccore leydi e galleji o ene ɓe enna kolliti yeɗoɓe haalaji beete hannde wiide laamu o ana anni tan toñude neɗɗo maɓɓe o saabi de nenno dalil fuu heɓaka e komo happa e dow mum ko torriɓe caggal bonandaji ƴiwoole toɓɓuɗe naraɓe ndenno mballirama keñen kaki cennirɗi ndenno hunde fu ngoni coddaɗe ko foti million goto kal sefa ndenno ɓe notirama dow ɓuuɗi ko foti ujunaji malli hemere sefa bisimilla moɗon studio tamani nden no hollitidde hunde fof ko kanko mbiyete ministre hejere hannde nden no murtere golloɓe nde ene waɗi nde waɗan hunde fof hatta nde siwde fa jatto aljumaari janngo warore nde enna wala fof ko waɗi nde murtere balɗe ɗiɗi ne enna kinata kawral heɓaka keɗoɗen Ousmane Dicko
jonde kaldal yontere hurnde waɗali so kawral waɗi ministre golloɓe laamu leydi ndi wino gikka lobba ana woodi ñalaade ƴaɓɓiɗe ɗe nde kaldal UNTM ngal fuɗɗuno nde o wino kawral heɓete wayde kawral keŋe holliti hakkillaji poccodirali ila e puɗɗoɗo fa e timmoɗe ley wattu kaldal ngal fuu ɗum e tawede ley toɓɓe sappo e jeeɗi sappo ɗiɗi ɗe ka fuu kawranoma ko waddi wayde kawral yo ɓuutugol coggu luwasi cogguji ko ñamete kañum e sembinde doole gollirde moƴƴinore leɗɗe ley Mali toɓɓe joni tedduɗe UNTM ɗe gaddi wayde poccodiral fa hunde ɓeydaki e jobdi ɓuytaki ɗi e usuruji jobdi ɓeydaki du e jobdi ɓurdi fuu famɗude fa warde e wayde ɓeydagol du jobdi ko golloɓe sukaɓe muɗum joɓete
goroɓe goto e horeɓe biron golloɓe Mali mawludo Ben Katara kanko mo holliti wiide Modibo Mari ko wiide hunde fof ko wona murtere maɓɓe nde ana heddi nenno waɗede woni alkamsare jonka janggo fuɗɗata fa yetto aljumaari warore nde saabi de hollitidde kawral fof heɓaka hakkude maɓɓe e laamu o kadi nde Ousmane Dicko fa han
je parle aujourd'hui pour dire
hande miɗo hollita golloɓe laamu komin gikkanino e gouvernement ko laataki yoppugol golle amen ñalaɗe nogay goho yaade nogay ɗiɗi lewru août ne heddi hendu naɓaali toɓɓe ɗe men kolliti gouvernement ɗe goni bawɗe ittude golloɓe leydi ndi e tiɗalla so ɗe ƴenginama keddiɗe ɗe gouvernement wi jaaɓi ɗe ka fuu yo gufano keddiɗe ɗe jaɓanaka ɗe gaddata mosala nomen gurda famin gaddana golloɓe mosala joƴinimen somin keɓali ɗum ka fuu jamɗe lelnaka yoppugol golle ñalaɗe nogay goho yaade nogay ɗiɗi lewru ndu laatoto ndenno ana darda golleɓe fuu immo daro gattana ɗum hakkille
ngam kawral heɓaka hakkude laamu o kañum e gouvernement o kanko ministre golloɓe o enna Bocar Moussa Diarra mo holliti wiide laamu o waɗi bawɗe muɗum fuu ka fa handu eɓe jeeli joddade e walde mawde yente nde yalla kawral ana heeɓe kadi ɗen Oumar Baygalo
ko haani yoɓede ko fo min gatti gal mo saɗɗaji ɗum woni hitande 2014 nde sa ƴeewiru yaafa e milliard uji sappo jeɓɓi CFA hay ɗum ne a tawan Mali yeddi ɗum woni kaldude kawral goɗɗungal hakkunde imoi ngal jaati saabu de koɓe kollititi wiide ley hen ley jobdi ndi ley temedere fuu capantati e joyyi ɗum hani waɗede ley hen hay Mali ne yeehi ley temedere fuu fa capantati e jeɓɓi ɗum fuu yo golleji ɗi min gatta fa min belna ɓerɗe yimɓele golloɓeɓe toɓɓe ɗe min gonno haldude muɗum ɗe yo toɓɓe sappo e jeɗɗi noon toɓɓe sappo ɗiɗɗe fuu min pamri dow hen hay toɓɓe joyyi ɗe min gondi haldu ley hen wakkati joni o min jaltini ley hen ko yaate ɗati tati du miɗe mila min gara famrude ley hen saabi so homo fu ƴeewi honno leydi ndi wori wakkati joni o noon kamɓe golloɓeɓe eɓe kani jokkitade golleji mabɓe ɗi honno laamu o wondi e waɗirde noon homo fu ana hani darade darde muɗum laamu o wiyan kañum kana tawda hono kaldale kawral no waɗirta hakkunde golloɓeɓe kañe laamu
sakiraɓe tinninilde min miijago moɗon e ley helloji facebook e twitter studio tamani ɗi on jarama kanko David Sagara kanko ministre kiɗɗo feccore leydi e galleji kiɗɗo enna ndenno mo noddanoma laamu yontere ƴaɓɓine nde enna gam o ñigama wiide o garmikeno leydiji bowal jippire ndiwoji to enna ɗum woni sendu to en avocat en mabɓe nden mabɓe makkoɓe ena jiidi beeta nde yeɗoɓe haalaji ɓe kolliti David Sagara ana anniyi toñede tan banggal politique so wona ɗum enna seyi ko mar konare wi ndenno Oumar Baygalo ton yedde o yeddali yet saria fay seeɗa keɗoɗen Oumar Baygalo
jaati l'année 2014 yono hitande cuubande faabe kaba e yurku yurku ka fa hitande anni wara e timmude joni wala fu nangade hen dum woni ko hen gonde do dowde ko be nangiri David Sagara o faabe jaa yalla hono be belnirta dum woni belde hono yimbele ballobe be yaade kibaru jawlele min biya min jabta fe hono ko ministre o hayfi dum woni David Sagara wiido sotti dum woni leedi on to lanaaji diwoji di kodata to dum wana gongo do sotta yo kokkudo yimbe be non laamo haaja fan waawi imminde be ton hay sa jeewi dum le sariyaaji jaati dum woni kibaru leedi
nden no kenyen min mbi hino on france dardino leydi mali ndi en yalla na faabo dum le bangal hurugul campagne sarkozy gila 2007 ne laamu o en salaki fes ka holli titar kur france non no fay wotro yotta ko porkere modo o tafo on kedo dem marwe gol fam
batay kon nelda dum woni ministre mali kuminibe sariyabe kolliti wiide dum tambe domi faabe cubo dum woni hono zuzu kando landade yimbele mali kobbe koydu mu en kan tawede le o golle faabe korale hen du yimbele ngarobe landede be na way tawede koyde amadou sek bani kante ana le hen kanko gollido horeje leydi ndikido kanye kedaado dum woni libido afrique do gelle gonde hirnange de inde makko haalama le journée kewdo dum woni wiide walisi hebbinama kalis faabe njoboyi dum woni campagne nicolas sarkozy horeje france kido kanko hore makko ndo landa AFP o fenni o golle o wiido andal makko wala le hen
nden no suudu banki leydi afrique mawdo en bangal yirwere bami anni notra de la guinée sara lion kanye e liberia ko foti millionji chapande jegon dollar faabe kabira nyaw e bola o en banki leydi aduna o mawndu den walliri no be de leydi ko foti millionji temere didi dollar wattu kawrital gaduno ngal hakkunde afrique kanye amerique ngal en bete hande jidal wadi hakkunde aboubakar jara kanko mo jokko hore je gol hono golleji kan kando horde golleji leydi meden di kanye e bale jama be holliti nan Umar Waygalo wiide hunde fu buytata yurgu yurgu e leydi meden di ko nan jobdiji service ngobe di en beyde no hanir fu yalla e be dum ti e be dum golleji mabbe di e be kebe biltude no hanire kala kedo de Umar Waygalo fa han
pour lutter contre la
fa yurgu yurgu habe leydi di sina dadi kewdi jaltine le hen yimbe be fu kokke do hen hakkilaji dum won hono laamu kobbe fa yurgu yurgu heba habe do sina hono kambe gollobe be jewenen jobdiji mabbe yalla no yaha do ay den wattu so be gollirono be kani gollirde
correctement sa mission
nen kenyo sukabe fa joka hono jago e alan jeri be en an kany e tunisie be en jango be tombe chuptama an kata andam den suptano be andam talki mabbe neldete e leyden leydede tan fa be neltira joka bakete be jamira wiide men an kan jangoyde to maroko kanyum bami anya de kanyu imminde hejabe mudum nogay jago nogay jago nogay nogay jago lewrundu en fa be ngara be chupto be hanbe jangoyde maroko be en yeben ko wadan e banga region ngayje be hon dedo sandu o loni wetendo UNICEF hebi hakkille den no nyibugol projet mawdo keso burem den do kanyi e bamba yalla jandeji l'école tondi ana beydoro baw ana barke fa sanne jangobe immin ana ko de ekin tintiton golleji kurdi e le hono balde jago classi jago be ngade hen kaagi balde rewbe dun ko yaata balde rewbe chapande joy en nay dun jangide to kabari kewdi kanan ko be sigaso e doktora em be en ngadi wullango fewde e laamu o yalla ana walla be bangal hono habugol e nyawuli e ko no feewi jaate ngam dum en jidal mangol wadi beta hande hakkunde sarwusi kumani do jokka cellal o kanye e bale kude ngana jallo wietene Ellen Keller International kenyan turribe ciagal iwale jippide narabe en ballirama kaaki cennirde dando ciodaade ko fuddi million goto kalisi sefa kanyum e hun fu ko buuji naaji malli himere sefa on ko be ballira to yalla an han ko te baale godde dum be ngadi wullango yalla an noto nenam naron ko be sabi le balde nay ko fuddi millimetre temede didi en noga woni ko jippito en galleji do fuddi temedere chapantati e tati woni ko gurji ton galle mardunodo mardir mardudo nden kulle tawangaaje jenne tilike mahede duubi jeego an ko de ko duub jeego ngal mahal e mudum ko foti millionje temere didi nden kalisi fa won ko ngal mahira leede europe notori ndi en jawdi ndi leedi yallam gal garwal an hebe mahede lewru septembre waro ndi won ko damal mudum hani uditede fade nden en kileji en non ciotirde kany hokama kanan ko be jenne nena bangal birgi cialle fiugol ballon koyde rentinte ana pelle rentini pelle kurde fiobe ballon jokka hon region ngaji tati sa halle mali to en fa ande den no hono fedde hon en hani tognede den belle den pelle ngoni avenir tumbutu soni gawo kanye atar club kidal ki kida hande be kulli tv de soni gawo kanye hono holite avenir tumbutu kambe pida sa ballon tapom kenyanten fi holitide kenyantew suka neno kayejo goto mo dubi sappo e joyi yama e leku tiala denno anda ko fuko wari mo sabi dande wendu tan won ko mo tawado enna anda ko police tan an gonde horude munje seeda yewtere ngodi on jarama.